Abazukulu bakhala bazuba, noma ndogazane bakhala bazuba. tiemina wajeje washona ba una bona na duto abazuguba
Bye. Nitole la mandungwa La gira la kabashia Tua sali na parate mfie Asa ziabu zinti zoko nendini Ndombi za tau Sama se uvani Jengu shoto vishini zimada tila velu Umangene kuru utele Mamtunga sena parate mfie Yegu koto vano nuwa ramangu Waba utandaye Tutu nisinga sepele vane Nye nisho kitisi amiza Bafana paso pango so zibas nengwe Koto vano nuwa ramangu Waba utandaye Hifuzana ngufuguze matekena matute Kuze wasi ndo tinga lele hando Fagis mangani nye Nakuna gana Hiki nipapana na manya matiri Kunga mida basa Oti mcheri di ngamba nubanda mfano Yey Ngamba numakuti Mfuga mkizi Uya tuisha nchi Uya tuisha Keti kete tiyalo Ula tumbezi Mfuga nfuma
Thank you.